ወዳጅ ካገር ሰው ዝምድና
ኩን ሰገሌ አሜሪካቲ ሰገሌን አሜሪካ ሰንበት አብድልበተ ገልገለ ከሳ ሳለማ ፎለካ ጀልቀበን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚለም ዲግደሚሽኒፍ ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰገንታ ፋን ኦሮሞን ሳተላይት ይረተ ተምሳሱ ከናራ አመጀልቀባ አከሞልተን ወርዶፍቶ ተኬኛ ሰገንታ ኬኛ ራ ከሰት ገባሳሌፍ ቆጲሌ ቶርበንደር በከነ ከሰ ተምሳፋማን ከሳ ከነን ፍለን እረዴቢን ስነገስሱፍ ቅንዴ ፈነጅራ ከነስን ከሱሜሱ አንቱጁቤ ሆራቲ አንቀጡም ረሰገንታ ኬኛ ተከኑ ወሊን ቱርተን ስነፈራ አም ገረ ቆጲታኑ ትጨን
ጅራቶኒ መጋሉተ ኦሮሚያ ገራገራ ጉርማኢን ሲሃራ መጋሉተ ኦሮሚያ ተኮ ተኮ ሞቱማና ንቻን ለብሰመ በርባች ሳዳ ጀቹን ያደሳኒ ኢብሰኒ ጅሩ ፋላ ከናቲን ቡሮ ኡመታን ቀቡ ጋፊ ኡመታሌ ሚቲ ጀቹን ከነን ቀቀንሌ ያደሳኒ ሰገሌ አሜሪካት ሂመኒሩ ኢሚጅረት ከጋፈተማን ሆገናን ቢሮ መጋሉታፍ ሚሶመ መነን ኦሮሚያ ኡቡ መሐመድ ጉዬ ጎች መጋሉተ አከተኮት ጉርሜሱኩን ቆናኖን ከረተታስፈመፍ ጋፊ ኡመታቲስ ጀቹን ዱበተኒ ጅሩ ኩኖቲ
ትራታ መጋላ ወንጂተ ኡሳኒ ከንብሰን ዶክተር እርሲዶ ለንደቦ ሞቱማናን ኦሮሚያ መጋሎታ ኡላ ወልቲማኩን በከተኮት ጉርሜሱን መጋሎታፍ ቡአቀባጀቹን ኢብሰኒም
ወንጂ አዳማ አካል እንዲሆን ያለውን ዜና ሰማ አለ ፖስት ቢዝነስ ሰርቶት ቀና ነገር ነው ጥሩ ነው ብዬ አምስት ወላ ወንጂ መሰረተ ልማት ወደዛ ይስፋፋል
ወንጂን ቃሙ አዳማ ተውሸይሩን ነገው ዋንጋሪ ዋንበሬ ዳለጀን ፍረዴ ግረ ወንጂ ትቡራል የሚሶማኒ ወበለቱ ወንጂን ግዱገለ ኢንዱስትሪቲ ተገጎቶ ጂደብይፍ ጨራኖ ጂኒውማፍ ቧጉዳቡሱፍ ኩንጉዲነ መጋላቲፍ ጋሪ ዳጀዴ ነመና ከወንጂ ጋፊው መታድራን ትሬዳ ይሰረተሙ ወንጂን አዳማት ዲዮዳ ወንጂን ዳንጋ አዳማ ይራፍ ፈገኘ ኪሎ ሜትር ሰዲህን ጫሉ ለቂቸ ለጋዋሺ ጀልቀቤ ከናፍ ወንጂን ገራ አዳማት ደበለሙን ቡልቺንሰ በጀተ ሚሶማ ፎንቶ ተጉታን ቡልቺንሰ መጋላ አዳማ አርገቱ ተኮ ጉቱቲዋን አርገቱፍ አከጨራ ጋር ይተንላል
ማን ማሪ ናኖ ኦሮሚያ ጉራን ለዲግደም በረኩማ ለማፍቁደሸኒት መጋሎታ ቢፋሃራዳን ወልት ጉርማ አንጀቹዳን ካንብስኬሳ መጋላን ሻሸመኒፊ መጋላን ቢሻንጉራቻ ወልት መከሙዳን ኩታ ቡልቺንስ መጋሎታ አፍሪፊ አኖ ተኩዳለማን ቡልቺንስ መጋላ አዳማፍ መጋላ ወንጂሞ ወልት መከሙን ኩታ ቡልቺንስ መጋሎታ ጃፊ አኖ ሊኩድሰገሊት አከሱመስ መጋላን ጎባፊ ሮቤ ወልት መከሙዳን ኩታ መጋሎታ ሰዲፊ ገንዶ ተኩዳለማት ጉርሜ ፈሙሳኒ አከሱመስ መጋሎኒ ብሮ ቢፋሃራዳን ከንጉርማን ተው ማን ናኖ ኦሮሚያ ኢፕሴ ቱሪን ትራታ መጋላ ጎባ ተውሳኒ ኤሩዳን ነገኛ ኮፈንሶዳን መቃቆ ህዋምና ከንጀዳን ሰገሌ አሜሪካ ትፍያደከነን አከጀረንቲ መጋሉን ወልት ጉርሜ ፈማንኩን ሐል ጉርማይን ሰሳኒ ኢፍቶም ነንቀቡ ሐዋስን ረት መርያኔ ጀቹን ቄቀኒ
ጠየቅማ ሐዋሳሲ ጅቱ ገሌ ፈማንጎ ደሜ ጎዳሜ ሞቲ ገሊበት ሚጣቀባ ለመፋ ሐው ፈየደማ ሐዋሳ መታሳረት ሚጣቀባ ጭደንዲያ ጋፋሲ ጎድና ባሌ ፊቱለታ አፍታሪቲ ኦሮሚያ ሲገለ ከነቹንም አቁመ በርባደንትም ሀርከቼ ገልፈረኒ ከነቹንም ወአሳ ጫላም ይዳፋትረን ተምደታና ካነመ ፈቆት ከተጅራራርኮ ጎባ ሲባለን ቡሊራ ኪሎ ሜትር ቁጣኝ ወልፈጋት ከነቹንም ጎባ ጅራቱ እመ በርባዴሲ ኪሎ ሜትር ኩቴ ባሲ ከፈለ ጉበዳዳይቹ ኩንም ሚታመን ጓማኒ ቀበሬ ጋ ወልጥ ፉጫላ ኮባትረን ሶሙ ወየረ ፈከና ፈማ ጋ ሆ አዳደጅረኑ ባጀቲ ሳኩብ አኩብ አሳኒ ቀበማ አመ ሙፈከቶ ኩቲ ዴኬ ና ዋኒ ኮደነ ምላቡ ሲላርገ ተቋምበከቶ ኩሲ ዲ አቴ ሲትከኒ ቴቲ ኩኒንጋ አጥያ ዳሪ ካናስ ዲ ጋፈኮ ቋቁባታ ኒረን ሶም ደንደኮ ጋፈስ ሞ ኩን ካነቴ ግዳፈተ ማሳቲ ነማጣማት ሲረር ተኩቺ ሳቲ ፉንቴገኒታ ቦርደሲ ሳፊ ሳሚ ሚጃታ ካናራ
ወገናም ቢሮ ሚሶማኔኒ ፊ መጋሎተ ኦሮሚያ ኦቦ መሐመድ ጉዬ ገመሳኒቲን ጉርማይንሲ ኩን ድሬኛው መታ ቡራጅ ጅሩፊ ፈየደው ማውመታ ምርከኔ ሱዳፍ ሆጅማተ ፎዬ ኢንሳን ሆጅ ተመጀቹን ኢብሰኒሩ
መጋሎኒ ትቲኮን መጋሎታ ጉድጉዳ ደን ወለትዮ ኒንዳን ፈፍስኒ ጉድነ ኢሳኒ መጋላ ጉዳ ፋና ወለትነን ካንገቶኩ ዱበተር ከፈቹ ደንዳ መጋል አኩመ ጉደቱን ዲነግዲን ኢሳስ galiin isaas fedhiin ummataas achirratti dabalaa waan deemuuf walitti makamanii karoora wal fakkaatuun yoon guddanne taate inni baay'ee guddaa ta'e magaala kaan irratti dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Keessumattuu kan magaala Adaamaaf magaala Wanjii addunyaa irratti magaalonni dorgomaa ta'an baay'ee hawwataa ta'anii fi har'a turistoonni addunyaa adda addaa iddoo adda addaatti daawwatan magaalota of danda'anii deeman qofa miti. Of danda'u ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Sana cinatti magaalota walitti hidhamanii pootenshaalii qabu waliin qooddatanii guddatan. Akkuma beeknu lagni Awaash magaala Adaamaa irratti dhiyoo jira. Magaalli Adaamaa aksesii bishaanii qabaate misooma daangaa laga Awaashis magaala Wanjiitiin walitti hidhamuudhaan naannawa sanatti magaalota baay'ee dorgomaa ta'anii fi uummata keenyas madaaluu danda'an ta'uu akka dandeessu keessumattuu saffisni magaalli Adaamaa ittiin guddataa hin jirti akka biyyaatitti sadarkaa jalqabaa irratti waan jirtuuf naannawa ishees ofitti hammattee guddachuu akka dandeessuuf kan yaaddamee jechuudha.
Obbo Mohaammed itti dabaluudhaan gurmaa'insi magaalotaa kun qorannoo irratti kan hundaa'ee fi fedhii uummataallee kan of keessaa qabu jechuun ibsaniiru. Magaalonni kunneen walitti makamuu jiraattonni deeggaran akkuma jiran gariin ammoo uummanni mariidhaan keessatti qooda hin fudhanne jechuun qeequ. Haa ta'uti mootummaan naannichaa ammoo jiraattota naannoo kanaa qixaan fayyadamoo taasisuudhaaf hojjetame jechuun ibsuun isaan yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Abbaa sabara baay'isa baasanitti yookaan qoraaleen mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaan deeggaramu Tigraay keessatti geggeessu akka addaan citu yaalaa jirti. Gabaasa Maayaa Misikir Finfinnee irraa ergiteef ka jalqaba torbanii tamsaasnee turre irra deebiin isin dhageessifna jaalannee dhiyeessa.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch torban darbe xalayaa gareelee mirga namaaf falman 63 mallatteeffame mana maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf ergame maxxansee jira. Kunis koomishinichi wal waraansa Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture ilaalchisee qorannaa gaggeessu akka dhaabu gochuuf Itoophiyaan kan karoorfatte irratti yaaddoo qabaachuu isaanii kan ibse ture. Gareellee xalayaa kana mallatteessan keessaa tokko kan ta'e Amnesty International aangoo koomishinichaa addaan kutuun waan hamaa hordofsiisu qaba jedha. Duula Amnestiin biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti gaggeessaa jirurra Saa'ud Nuur akka jedhanitti dhaabsisuuf yaaliin ta'u kun aadaa adabbii malee jiraachuu kan Itoophiyaa keessatti hidda fageeffate qofa gargaaraa jedhaniiru. Mootummaa Itoophiyaa fi humnootii bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti sadaasa bara 2020 waraanni erga ka'ee waggaa tokko booda koomishinni tokkummaa mootummootaa kun kan hundeeffame. Gareeleen mirga namaaf falman akka jedhanitti dararaa, ajjeechaa jumlaa, hidhaa fi humnaan gudeeddii dabalatee gocha hammeenyaa raawwatame maraaf gamlachuu yakkamoo ta'uu himan. Mootummaan Itoophiyaa jalqaba irraa kaasee qorannoo koomishinichaa mormee waggaa tokko dura maallaqa kanaaf kennamu ugguruuf yaaluun kaka'umsa siyaasaa of keessaa qaba jedhus sagalee gahaa hin argatin hafe. Garuu diplomaatonni torban darbe Rooytersiif akka himanitti Itoophiyaan aangoo koomishinichi qabu jajaa dursitee xumuruuf mana maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf dhiyeessuuf jirti. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa Rooyters kanaaf kallattiidhaan yaadan kennine. Garuu haasawa barreeffamaan qophaa'ee kan sirna baniinsa yaa'ii gamtaa Afrikaa guraan dhala 15 gaggeeffame irratti itti aanaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dammaqa Mokonnon karoora kana mirkaneessanii jiru. Gamtaan Afrikaa waliigaltee nagaa baatii sadaasa dabre humnootii Tigraayii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka tolfamu kataasis wal waraansa lubbuu namoota 10,000 hedduu galaafate kan namoonni hangi tokko 100,000 hedduutti tilmaaman sana booda. Amnesty International irraa Saa'ud Nuur akka jedhanitti nagaan itti fufiinsa akka qabaatu gochuuf haqaaf itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa komishinii tokkummaa mootummootaa baatii fulbaana keessa baase fudhatama dhabsiisee jira. Gabaasichi gamlameen gocha seeraan alaa raawwachuu isaanii ibsuudhaan mootummaan nama beelessuu akka meeshaa waraanaatti itti gargaarame ka jedhu of keessaa qaba.
Hidhattoonni murlee Sudaan kibbaa keessaa ka'uudhaan daangaa Itoophiyaa ce'anii yeroo hedduu naannoo Gaambeellaa keessatti tareella raawwachuu isaanii mootummaan naannichaa beeksisee jira. Naannolee daangaa lamaan irratti nageenyi akka bu'u waliigaltee irra gahamus hidhattoonni murlee torban darbe Gaambeella seeranii haleellaa raawwachuun ibsameera. Gabaasaanaa kurmalkaa qopheesse Tsahaayi Daamxootu dhiyeessa.
Hidhattoonni gosa murlee Sudaan kibbaa keessaa ka'anii daangaa qaxxaamuruun naannoo Gaambeellaa seenan torbaan darbe keessa aanaa diimaa keessatti nama tokko ajjeesanii tokko immoo madeessuu isaaniiti. Mootummaan naannoo Gaambeellaa kan beeksise haleellaawwan kanneen dhabamsiisuuf haala nageenyaa naannoo daangaa Sudaan kibbaa fi naannoo Gaambeellaa irratti waliin hojjechuuf Juubaatti waliigaltee irra ga'uu isaanii pirezidaantiin itti aanaa naannoo Gaambeellaa Tenkiwee Jook ibsuu isaanii fuula miidiyaa hawaasummaa mootummaa naannichaa irraa beekuun danda'ameera. Mootummaan naannichaa kana jedhus waggaa tokko darbe keessa qofaa haleellaa hidhattoonni gosa murlee raawwatan jedhameen namoonni 20 ol lubbuu isaanii dhabuu, daa'imman hedduun ukkaanfamanii fudhatamuu fi loon hedduunis akkasuma saawwanii ibsamaa ture. Sudaan kibbaa erga Sudaan jalaa bahuun birmadummaa ishii labsattee waggoottan 12 hin dabarre bulchiinsa naannoo Great Pibor jedhamu keessaa dhufuun hidhattoonni gosa murlee kunneen sababa itti haleellaa raawwatanii fi kaa'oo dhabamsiisuuf maaltu godhamuu qabaa kan jedhu irratti pirezidaantiin itti aanaa dhimma biizinasii fi misoomaa yuunivarsiitii Gaambeellaa dhimmicha irratti qorannoo hedduu gaggeessu dubbatan. Dr. Gaasluwaakroon waan jedhan qabu turtii Sudaan kibbaatti taasisan irraas waan nan hubadhe jedhan akkanaan ibsuu eegalan.
እነሱ በተገናኝበት ተጋብዘን ተገኝተን ነበር። ሁኔታው ያሳየው የኖርበርሰር ደቡብ ሱዳን ያለው
ወልገይ ሱዳን ኪባቲ ቃምኒ ለማኑ ቆደራ ፍደተን ረተርማ ደንትሬባቲ ደርበ ኬስ ሂደቶትኒ ኩነን ኡመተኑ ይረከሱመስ ዲንካ ሱዳን ኬስተ ያርገመን ብረዳቁን ይጆሌ ሎነከሱመስ ነሞተ ጉርጉዳሊን መፍደቱ ሀሌላን መራወቱ ሁምናን ጀቹ ቆቲ ከነከው ጂትላሉቱ ጃ ነምኒ ሎኒን ቃምኒ ሎነርገታይ ወርባዲስኒ ጉርጉራ naannoo warra muurlee kan immoo maaltu jira ijoollee ukkaamsanii fudhatan ofii guddisachuu akkasumas gara diinkaa kanattillee ijoollee ofitti fudhatan gurguruun jiraachuudha baatus akka ijoollee ofitti guddifachuun faa kun jira.
Kanarra darbees dargaggeessi fuudha hawwii tokko gabbara kennuudhaaf loon nama biraa fudhachuuf akka dirqamu kaasu Dr. Gaasluwaag.
Amma
fakkeenyaaf kan loon barbaadaniif dargaggeessi fuudha barbaade tokko gabbarri inni yeroo fuudhaa gaafatamu horii baay'ee waan ta'eef loon saamuun kun jira. Jireenyi isaanii waan loon irratti bu'uuraa'eef namni loon hin qabne jiraachuu hin danda'u. Hojii qonnaa irrattillee baay'inaan waan hin bubbaaneef nyaataafis itti dhimma bahu.
Gochi kun akka gootummaatti yeroo ilaalamullee jiraa jiran hayyuun kun.
Dargaggootni gocha kanarratti bubbaan akka gootaatti yeroo ilaalamanis jira. Muurlee jidduutti dargaggootni umurii wal fakkaataa keessatti argaman yeroo bakka biraa dhaqanii horii fudhatanii deebi'an ni jajamu. Dhiibbaan aadaa namoota akkas godhan kana akka gootaatti ilaaluu kun hinuma jira.
Naannoo hidhattoonni kunneen irraa dhufanitti rakkoon bu'uuraalee misoomaa jiraachuu kan himan Dr. Gaasluwaag wal waraansi Sudaan waliin biyyattiin taasistullee akka naannichi xiyyeeffannoo hin arganne taasisee jira jedhu.
አሁን የመንግስት ደቡብ ሱዳን በራሱ ይችላል እንደ መንግስት ሲቆም ብዙ አመሳይ ቆይ ወደ ጦርነት ገባ።
ሞቱማን ሱዳን ኪባ ከሞቱማት ይሮፍ ደንደው ወሶጋ ባየን ቱሪን ገረወራናት ሲኔ ኮመጩ ፎሶንታኒስ ድራን ሞቱማን ሱዳን ግዱ ገለይስ ጅሩ ገረከነ ሂምሶም ሲኔ ይሮፍ ደንዳኒስ ይሮ ገባባ ግዱ ቶሎራን ሰት ሲኑን ኢሳኒ ሲያሳፍ ዋንቴፍ ተስገብኒን ቱሬ ወሶል ወራነን የሞ ዋይ ሚሶማ ዱበቹፉ ይሮ ሂንቀበን ቱሬ bulchiinsi yeroo Pibor hundaa'es jijjiirama hin finne bu'uuraaleen misoomaa hin hojjetamne barnootnis hin jiru.
Dargaggeessi naannichaa meeshaa barbaachaaf akka haleellaa akkanaa taasisus himan pirezidaantiin itti aanaa yuunivarsiitii Gaambeellaa.
Turti geellaachuu maayidarsaachuu waxaatoos bezaa noo leelaa ooppiin eeloo masaraa gaste intin maareef noo naa.
Dargaggeessi muurlee meeshaama bitatee saamichatti seenuu malee filannoo biraa hin qabu. Tasgabbiin dhabamuu fi mootummaan jabaa dhabamuun. Rakkoo biraati meeshaa waraanaa hedduun amma matireesii ga'u kan dhufu Sudaan kibbaa irraati seeraan alas kan qabaman isaanuma kuni isaaniif daldala akka fedhanitti dhufanii deebi'anii kan deemaniifis waan meeshaa of harkaa qabanii fi qonnaan bulaan Gaambeellaa keessa jiru ammoo akka jiraatti meeshaa hin hidhanneefi.
Waan furmaata ta'aa jedhan irrattis yeroo ibsan.
Lelebuuf Sudaan መንግስት ርቀት ላይ ስለሆነ በእነዚህ አካባቢ የአስተዳደራዊ መንግስት መኖር አለበት።
ናንሚቺ ቡልቺንዘ ሞቱማ ሱዳን ኪባራ ፈጋቴዋን እርገሙፍ ቡልቺንዚ ዘደርጋና ፊገንዳ አበቹ ቀባ ቡልቺንዘ ጭማቱ ሳምበርባቺሳ ሞቱማን ገመለማኑ አንጎቹ ቀበን ኮሬወሎ አዋሰ ገመለማኒ ወልቲ ፊዴ መሪሲሱ ሄርማቺሱ ቀባቹ ረቶጀቹ ቀቡ ኡመቴ ኮመታት ወልቲ ዲያቴ ዋይነጋ ከመሬት ጎቹን በርባቺሳዳ እንዲ ጉዳን ገሩ ዳሎትኒ ዱባን ዱፉ akka inni barnoota seenu barnoota irratti yeroo isaa dabarsu gochuun barbaachisaadha. Mana barumsaa banuun waan guddaa tokkodha.
Waggaa darbaati guraan dhalaa kana keessa sagalee Ameerikaa wajjin gaaffiif deebii taasisanii kan turan dubbi himaan bulchiinsa naannoo Great Pibor Jaay Adingonaaraay namoonni Sudaan kibbaa fi daangaa ce'uun lammiilee Itoophiyaa irratti haleellaa raawwatan kunneen gosa murlee bakka hin bu'an jechuun ibsanii turan. Sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Horsiisee bultoonni godina Booranaa horii isaanii hongee bonaarraa oolfachuuf illee bakka itti gurguratan dhabuu isaanii VOA'tti himanii amma loon baay'ee gatii gadi bu'aadhaan gurguraa akka jiran dubbatu. Waajjirri horsiisee bulaa godina Booranaa dhimma kanarratti gaafatamee deebii kennee jira. Galmoo Daawit Yaabelloorraa gabaasa qopheessa qaba. Kunooti.
Obbo Gurraacha Konsoolee jiraataana Yaabellooti. Loon dhibbaa lakkaa'aman keessaa bonnee harkaa fitnaan kan muraasa harka jiru keessaa gabaa fidachuu dubbatu.
Loon. Lam fit nguurguramne male hayaa sun senti jala yel male nguurguram
male
eh
male
gabaa tinjir
gabaa tinjiru
gabaa ninjirtu
male
gabaa mbenu gabaa ninjirtu nagaade ninjirtu emina me rabitu njiru rakko mo namida nde lakisu tana fin male namina me rabitu njiru
obujatani qallichas asuma ana ya ballo jiratu
gabaya tan duri munat khallon gutani da batani hamlon gabaya tan badi qayum khan funa gamma namira kofo fe waxilara kate yoga ti dikoto kargate lawri khana ba yoni abirade wanya gamma nami bire jaaju fi obsafi bire ne jaaju gati diko sulle tan namira bitani dabame fi bire jaaju gati diko namna namira bit dabani fi bire jaaju jiran lon kan nami khalu bae tofe lubu garachi na masati fofe namna namira bit dabe gari tigalchi dabe bire jaaju jirmale gati diko kennani fi gati tuffata gati guddoon barbaada biri ne jaaju gati diqoolleen injirtu diqoolleen
obbotuute uqqa jiraatan ganda diidaana yaaballo gatiin loonii amma baay'ee gad bu'aa ta'u dubbatu
gabaatan duraan loon guutanii xalat deebi'an loon armaijee alat deebi'ee guutee fula ijaate dhabaasun bitanii fidan naggaadeen bittee agarsii ag dabuubii ag gujii ago naggaade seentamorona mooyyalee lachi gadiilleen bitanii cuf bitanii fidan loon gisa sun immoo hormi loonii kumaa 78 baasa ture aabuchi loonii 23 baasa ture arra taa'anii horommi 15 bituu jiranii 4 bituu jiranii aabuchi loonii 12 bituu jiran raadi loonii goromsi loonii 10 kafita turan arraa birrii 15,000 akkasiin bituu jiran.
kanaafis horsiise bultoonni kun gatiin loonii harkaa qabnu kun harkatti kufaa waan jiruu fi furmaata barbaannaa jedhu.
waaqaan gaditti mootummaan uummata akka waaqa jiru uummata waaqi raambisinaa mootummaa yoo cinaa dhaabbate. deeggarsaan kanama taanaan kasaa taanaan mootummaan gabbuwaansa dhugumaan wanni deeggarsedhanii achi labsanilleen aga labsiin geettu uummati biriin geettu aga labsii dhageenne miidhaa hongee godin booranaa dhaqqabditaan irraa deeggaraa achi eebeli miliyoona ganaa kennee eebeli miliyoona ganaa kennee eebeli miliyoona ganaa arjoomedhaan suni gurraan dhaga'u malee. wanni kun uummati bir geette uummat kana rakkootan irra dandamachiisuu malte mootummaa waan kana uummat kana rakkootan irra dandamachiise jennee kana erga dabarfachuu feen. wanna gama namni bira jaajjuu fi namni irra bitu dhabanii saawwichi loonii kaabbaan oofa taanii kuma kennanii 167 kennanii wanni bira jaajjuu jiruuf ta'u waan dhibii qabu of galgal hajoo galiin namni waan nyaatu qabu yoo kagalaaf waan nyaatan qaba. mootummaan qarqaartu qofa tottaa hin gabayaan lakki nu barbaade karaa isheen jirtu hin deeggarsi gabayaan lakki nu barbaade naggaaja akka mootummaan nu gadhiise sin loon kun falte godhe mootummaa gabayaan lakki nu barbaadu aduu qarqaartu qofa hin ta'in nama waan nama kennu qofa hin ta'in kan jechuu barbaada yoo gabayaan hin barbaadamne moorsiise bula kun qarqaara wanni qarqaara gobloon suni yoo namni nurra bisa arganne achiifanne bultii dhiqoo tokko dhuguu dandeenye.
Oboroba Guracha, Bakabawa Jeremisoma Jalisifi, or Sisabula Gurina Boranati, Gafi, or Sisabul Tonikas and Kanafi, David Tano Kanakanan.
Wajari dalana, hawan kanu jet, hawan kanu gun, sitimundanda, ya urakoni yam majichajer to injura, gababa ture, ya ammambodema wanijuru, boranika oriburguratu, ha oriam huko, hama duv jirhan, kabate gara, hori gara gabayage sajrukuni, itiwa vita chuvture, ammagaru de garsida kabajra. Midaan dak abajra ni kanoris dak abajra am meguanya tergate wan ugar gate rakon kunis ina faje de ade chudak num tokoti fanafu motumman de garsam marka gaw kana han litu faide ade ni trofe rakonam ummati kes juru kunje chuda orisa gar guru gara gabaya gesu oru uqa hangar gabaya gesu gar trofachut gar gabbefachut wan de mufi rakuan dabar terjatuh rakuan mamboda hancur tu inafa jadi ada itu.
Obroban kerkar sudah fajru al takati baka meraga uli sumala aja ni sunis bifa ifak abisan akasah beraga udafi kami feralarra agakkan datikan dau dubatan ijran. Amma stableni fi namutan numfa kerkar sani kabatani keragud naboran adu fajru. Wajar ale motum mafi miti motum ma kesuma menanya tati fi margauri kabacurani bakke wangara garat tirajran. Kanen kesa ka ministero turizimin kandai gargar siminani ana ilwa yet tijiratu tabirangau angawi ministero turizimi obotaru kudamise BOF manijran.
Turizimi ummata mida mikana chinan labad daide de garsa hatatama tau kamadi kuntala dibatoko sindee daaku kuntala dibatoko de garso mata kana fkabanne dufneerra
gargar sikun abata binisubu sona walin taun kan kopai uto kamule laminar mandrasi margal le jiratu taafi binisota parki borana kes jiratani farjomu dubatani jiran addisa kedalecha wara gargar sakan argate kesayyu
bishan guyatok botin guyatok nuruft guyas una fanittu walino bas kuno elinu tindiat jarti laftuna adwa ila qamtet irbuddo Roto yungkam, teli simento lani asidiata male gara khuna mkharabi yitgo dansisan sunlet indiat, lafdi billet indiat, khuno madditi tenele elwaye, pula di bille, madditi bille nkam. Tebulle nakruma chajit, gargarsa le diosa guandi diko sokar gachu jirra male omar gachu tinjir.
Gargarsa akaka walitikaba majurukun, horsi sabultota peratti abdi orusi, ammas garuda feysa ambreda kabu banan, Amma fuani tino fulchan waning kabnefi lubuna madu malajichan suda kaban dubatu. Jiraton ni gurna borana obbero baguracha bakka buan wajjara misoma jalli siti fi orsise bula gurna borana motumman tumsa amma kajil chajiruni furmani akkargamu abdi kaban dubatani jiran. Dabalanis projektot jalli sifin na oromia jadun motumman na noromia gannata kakisati hida wankuda afur karurse kesa kurneni sani hujjetetu murira jadan. Wajiri misoma jalli sifi orti sebula gurina bora na akajirutti, honge gurini chake sati muda teni, hori mana ibintana furtemi jaul yudwan, kanenge sa ibintasa detemi jaul kantan, lontaus ere jira. Gaba sagale Amerika, Galmudawit, bora na yaballora.
Guyan dubartota sadarka dunya kopia dadan kabajame ole. Guya kanati, buawai yukan kormata dubartota mudatan, adem sake satis cemenaf cicca dubarton nagar sisan kanarat dubbata muda. Nanno oromea gudina borona ke sat dubarton, midda honggen isan rangka uke sajru. Uduga basam VOA gamasitti male, midda honggen dubartota rangka ilal jisun gabasa kendesek aba, sahaydam totu is.
Guyan dubartota adunya sadarka idila adunya tarakawajame olera. Guya kanan buawai dubartoni ke sadarbani fi rakole isa mudatan akam tindan damatani darban kanjadu fi imod dubartota walin walk awatan ratti tiyefate guyichi kayyadata muyotaw akanan no oromiyati waggotan darban ke sakam mudate barakanas daran hammate ettifufi hongen godina boranati mudate. Midan nigeze kinsuma dubartota ratti kanjadu sagalin Amerika jiratota godina borana hongen ammidaman hasof sise jiram. Ad dimtu abdu galgalo jiratu godina borana ganda filo bikoti horsi sebulata usani himun sawa hongetin mit anka kabi hamtul ajachun sagali Amerika ibsanirum
horidirini loon turbatam kaba reegar shantama qaf amma san tokolle inqabu lallesa folalle wa tokolle olan ninu bonan dumate lallesa nuntu nyate tin orin kan nyata furusa tibitani wa andi binqamnu wanni nu qamnu ri sunille qaraw ma anno janne animma akmata qiya dir sallenqabu ijolle sadi barsisa jira wa an ijolle barsisa ire ori sunbankin ke yenne jarade manalle ninqabu am fula gultille inqamnu konke tan derejiti nu khennite tende tan tende tan kette ten wan bulunga racha tinkamnu fula bulinkamnu
harmen kun itdabaludan ijolle saddet qabachu sani ibsani halli it amamaati sani bulchajran rakisata u himani ad elamaboru godina borana tidratu ganda bokosata u sani himudan dur boranni belam beku nikenna male hine gatu jiran manguddon kun honge borana timudaten tesuma dubartoni rakko hamaf sat lamanjechun ibsani rum
rakko qab dubartoti manje nane ad manat dirsi ala galu duru ma dubartoti ruwayegat ana yo jirata manjirata yo qala tan fo mana qaban yollene adir ruwayegat dirsini tir ruwayegat rakko ni sin qabdu ilmetan yadalte dudda qabt taan gara qabt ilme muchinot ilme ndiqon sin dudda qabt ditbot cinqamte wan ta ta dabde dirsi wala galu sibirta wan itkhenni tin qabt ati osisa jarti laftun adolen ulfa cufti arer wan tokon qabt liqinsau matun qabt akmale midamte midanirget khesumad dubartot
addeemtun gama saaniitiin dubartii waa hedduu barbaachisa amma garuu halli jiru rakkisaadha jechuun ibsani godina booranaatti itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii aanaa bulluuq aadde burtukaan biraanuu sababa hongeetiin rakkoon dubartoota irra gahe daran hammaataadha jechuun himani.
Ali dubartooti kee jirta al cimaa kee jirani deeggarsaa wal qabate wanni gaa jedhamu jiru hin deeggaramani garuu ammoo wanni nam qulaamsu. Gonni gahaan hin jiru garuu ammoo keessuma dubartooti oosisaa fi dubartiiti ulfa rakkisaa hee jiran maal innaan durii kun beekamu boorani aanan areera amma wanti sun hin jirtu har bisaan onni godii boorana ni rakkoo nagan geetir dhaqabii tokkofaa rakko bishaaniti har kaata argit kana nami teendee kee bulani gaaddisi dhibiin hin jiru keessumattam dubartiin har moosisaa. Armoosisti areer dhudhin qabdu daa'imis warraa fedha kanaaf namni aal rakkisa aal cima hee jiru dubartii ulfaati fi dubartii oosisaatiin amma akka aal qabatan keenyatti dubartiin aal rakkisa 35,392 aal rakkisa hee jirtiidha.
Duraan horii dirree irratti akka bineensi hin nyaanneef eegaa turre amma dirree irratti gallee jirraa jechuun adda eelamaan dubbatu.
Amma kiraasaa keessa bineensi nu nyaan bineensi alaalleen durii oromoo keessa nyaata suniin fayyadamu nyaancha waraabessillee. Horiin kaan lafa iyyuu hin jiru nyaancha waraabessillee waan nyaati hin qabu inni nuu qara horiin raasaa kee qubanna raasaa keessa nu nyaati jenne karaa irratti fulaa aanaan nu argutti fula namni karaa muldeemu NGO'n adda addaa nu argitutti fula mootummaan qubu nu qabutti. Baqan akka tokkotu jiru booranni armi jiru kun.
Keessumaa barattoonni shamarranii barnoota itti fufanii barachuudhaaf rakkisaadha kan jedhan itti gaafatamtuun waajjira dhimma daa'immanii fi dubartoota aanaa bulluuq adde burtukaan biraanuu deeggarsi gahaan akka godhamuuf gaafataniiru.
Haal hongee kanaan miidhaman asitti argaman dubartiin barumsa keessa barumsa waan barattuun dhabde addaan kuttee uummati durii loon qabaatee loon sun gurguratee ijoollee fi barsiifachaa jecha. Kanaaf hardhammoo waan barsiifatuun dhabee dubartiin 12 fixxee 10 fixxee ofirra teeffattee jecha. Kanaaf dubartiin sun hardhummaa aangooti waan barantuu waan dhabdee fi ulfin ta'an keessee nuun hin jira eerumaa hin ta'an keessee nuun hin jira. Kanaaf ammoo wanti nu goonu deeggarsa dhaabbatuun isheefin dubartootun dhaan fakkeenya dubartiin gaafa mankeetteetu baasiitti jira fakkeenya moodisiin isiin barbaadu moodisiin tokko bira 80 bittaa jechuudha. Kanaaf haadhi sun abbaan sun maan gaafatti galtee bir sun meessa fuudhee waan kan bitaaf kanaaf itti fuudhin ta'an ulfin ta'an keessee nu waan jirtuufi karaama yuunisefitiin waan qulqullin meesha qulqullinnaa walqabate dubartii sun ammoo kara isiin deeggaramtuun kara hanaan deeggaruttin jirra warraan kadhanne.
Godina Booranaatti sababa rakkoo roobni waqtii shan walittaansee hin roobneef hongee mudateen horii hedduun dhumaniiru. Lammiileen 1,000 hedduudhaan lakkaa'amanis beelaaf saaxilamaniiru. Deeggarsaaf harka bal'isuutti jiru kan jedhan Aadde Burtukaan ammas deeggarsi kallattii adda addaatiin godhamu cimee itti fufuun lubbuu baraaruu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan. Sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.